Bitte Leiter!
Step to the right one time, to the left then pause. Turn the reverse. Brand new! Turn the reverse. Kanya galami, bounce for me mommy, pose.
Ukigonga kitu sipige break, endelea ku reverse na mawetete.
Lighter!
Kamna tani nyinyi ndiyo next wapishi. Undisputed soldier, undisputed soldier.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Hold on, father, hold on. Hold on, hold on. Keep calm, keep calm.
Step to the right one time, to the left then pause. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me? Bounce for me, mommy. Pause. Turn the reverse. Turn the reverse.
Kabaya.
Tuna reverse.
Reverse nikipiga lazima kahaga kabounce ukinisuka ndio nijipe kwa na ganji sio clout. Bendera naweza pandisha nilikuanga scout unanidai jitetee usizunguke round about tai. Mimi sina fujo nani. Dogo dogo reverse yani. Piga dry dry chesa yani. Ratish ngwai choma ubani.
Twende reverse kama mtotana. Kwanza vile umebeba we ni tortiana. Ai inama basi tukipatiana juu hizo du. Da zimeni bamba. Ai magigi magaga magigi gigi gigi msupa we dada una vitu bigi bigi. Magigi magaga magigi gigi gigi msupa we dada una vitu bigi bigi.
Step to the right one time, to the left then pause. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me? Bounce for me mommy. Pose. Turn a reverse. Turn a reverse.
We reverse, mina cheki nyuma. Ikikwama tutasukuma. Ukigonga kitu sipige break, endelea ku reverse na mawetete. Ako kadem kame come through, na yo dress yake see through. Itabidi nime save ganji ju after ku reverse ni maternity. Izo mahaga vile unarombosa. Ako kamini kana songa songa. Ako kathae mina ona ona. After ku reverse nita onza onza. Oya oya.
Step to the right one time, to the left then pause.
Okwa nko.
Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me? Bounce for me mommy. Pause. Turn the reverse. Turn the reverse.
Nimefukuza swara mini kingwa jungle. Jungle e, sayi niko fishing. Fishing kairia tuseza meru meru. Meru deli wako jing na majong. Jong ni uding jing mong. Dimong alichapa sama ong. UNBM na doni eng. Na uskose pia bolo yeng. Oh kudush madi kwa gadush. Ah kwa diro okoko emadon. Ah kingdom leta washa kitu.
Luchi na manzele.
Step to the right one time, to the left then pose. Turn the reverse. Turn the reverse. Turn the reverse. Can you allow me? Bounce for me mommy. Pose. Turn the reverse.
Turn the reverse. DJ Lighter.
Utanipata na warish. Utanipata niko jaba. Utanipata niko bis. Utanipata niko. Utanipata whiskey hapo kando ya rive. VIP kando ya DJ. Maledi kajide. Waiter leta Remy UCDD.
Utanipata na OCS, tunakata maji yes. Leo hatutaki mapi yes. Na mangeo somepepa KPS. Rata joni safi na tutumi GPS.
Utanipata na ma CEO. Tunabonga nyingi do.
Tunabonga madili jo. Nikikupata utahitaji madili do.
Utanipata na warish. Utanipata niko jaba. Utanipata niko bis. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko. Utanipata niko jing. Biggie G nime chill in my area. Leo niko free siko wera. Ngepa iko juu new era.
leo ni mresh kwa dera.
Leo ni goji ni mechili in my area. Na tuko drinks na mavela. Piti dali na chibela. Na wale wameketi basi gera.
Amsha bana usikalie kitako. Itapia tulianza kitambo.
Atoki ni kalia chapo. Jua leo utapata kichapo.
Utanipata na warish. Utanipata ni kuchapa.
Talip kando yako kama oh go go. I will never let you go go go. Anything that you want let me know, no no baby. Ah, girl, tingisha what your mama gave you, me say. Oh, girl, kuja kwangu mia wana date you so. A baby nang, a sweet una. Vile umeniwasha mimi nataka jikuna. A helima, na huyanza. Vile umewaka mami wendo sitima. Say jigolo, jigolo. Gigolo, gigolo. Oh mama, gigolo, gigolo. Baby, gigolo, gigolo, yeah.
Oh mama, gigolo, gigolo. Gigolo, gigolo. Gigolo, gigolo, yeah. Oh mama, gigolo, gigolo. Gigolo, gigolo. Gigolo, gigolo, yeah.
Ame, beba zile bigi bomba bombo. Aki, picha baro ya gomongo mongo. Zile, safi ya zina magombo gombo. Mbaka, mimi ya panina gombo gombo.
Ame, beba zile bigi bomba bombo. Pita baro ya gomongo mongo. Zile safi ya zina magombo gombo. Mbaka mimi ya panina gombo gombo. So
abebuna, aswituna. Vile umeniwasha mina taka tikuna. Na aherima, na huyanza.
Vile umewaka mame wendo setima. Mase jigolo jigolo. Jigolo jigolo. O mama jigolo jigolo.
Ulipokosa nkusame na maisha yendele. Ulipokosa nisame. Ulipokosa nkusame na maisha yendele. Rafiki zangu wanaulizia, wanaulizia. Ndugu zangu wanaulizia, yule wa zamani.
Sauti yako ndani ya nyumba nimemiss. Nikisani fshash na wona funga nimemiss. Tukioga pamoja nimemiss. Ukipika mina onza nimemiss. Familia nimemiss. Manzi yangu ulikuwa beste yangu. Advice za mabeste ndo lisikia. Wali kuchocho ukavunja familia. But I hope mali uko unafurahia. Pole bado napenda mtoto wako. Ukiwa na shida usiogope kusema. Maisha yako mina kutakia mema.
Madide Kanzo anaulizia, anaulizia. Mama Hadija anaulizia, ule wa zamani. Wili Juba anaulizia, anaulizia. Gavana Joha anaulizia, ule wa zamani. You never took your time to know me. Time to know me. You never took your time to understand. You never took your time to know me. Time to know me. The loving you is all I ever had.
Download DJ Lighter, mix it on www.djlighter.co.ke.
Don't you worry, worry. Atakupa mwenyezi.
Mwenyezi.
upate, don't you worry. Atakupa mwenyezi. Unaweza fall in love by anyone. And I mean anyone. Unaweza fall in love by anyone. And I mean anyone. Mtoto wa madhara ya mefall in love. Amefall in love. Na boy kasalame amefall in love. Kame fall in love.
Kasichana kanyeri kame fall in love. Come fall in love, katoto kajambi, come fall in love.
Nime fall in love, na nime pendaga. Ooh, baby, oh. Nime fall in love, na nime penda. Ooh, baby, oh.
Patwe na pressure, we penda.
Mini jakupena my darling. Nijakupena my lady.
Nijakupena my darling. Nijakupena my baby.
Mutoto wa madhara ya mefall in love. I'm a falling love. Boy kasalame ya mefall in love. Come and fall in love.
Kasichana kanyeri, come and fall in love. Come and fall in love. Katoto kajambi, come and fall in love.
DJ Lighter.
Oh na na na. Oh na 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 na. The way you move your body, baby Katerina. Shakupenda siku yui ata jina. Muka kupa body, wala somo china. Hakika nitaikatia bima The way you move your body baby Katerina. Shakupenda siku yui ata jina. Muka kupa body, wala somo china. Hakika nitaikatia bima
Loco, loco. Oh baby, oh baby. Oh baby. Baby go gaga again for me. Kondisha mizu kasisi. Wala tatizo sofesa. Kiongeza na mina ongeza.
Baby go down now now now. 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 Baby go down now now now.
Oh, got a winner, winner, winner. I can feel I'm from my inner mind. Nobody got me like you do. Be nobody dancing like you do. I know you call me lazy, lover boy. When I run off, I run back to you, my queen. Cause I never want to lose you to anyone. Nakupenda sana. Do it all. In my life, you be harder. And in my dreams, I they call on you, order. Nobody fi understand. Nobody fi understand. I say, in my life, you be harder. In my dream, I they call on you, order. Yada. Say, make I tell you something. Omalicha. Go down, down, Omalicha. Go down, down, Omalicha. One more time, pass it. Omalicha. Baby, go down, down, Omalicha. Go down, down, Omalicha.
Fashion Nova, bado kakiva kitenge kanapendeza. Kanapendeza. Toto stingo zake ni noma. Noma. Figa yake ndani ya dere na wapa homa. Ina wapa homa. Esi my baby is a fashionista. Fashionista. And I like the way she bend over. Bend over.
see my baby's a fashionista. A fashionista. Nikiwa naye game over. Ah, game over. Oh, I love the way you break it, break it and pose. Oh, baby, break it, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. Ah, my baby, you fine. I love the way you break it, break it and pose. Oh, baby, break it and pose. Oh, I love the way you break it and whine. Ah, my baby, you fine. I feel okay, cause I come on guitar. Je wendo denge wando guitar. Ukibandua mina bandika. Oh, nana. Mando mosmos na maringo. Kaki smile kona dimples. Stele pattern girl a different. Nobody can test only bad man a bingo. I see my baby's a fashionista. Fashionista. And I love the way she bend over. Ah, bend over. I see my baby's a fashionista. Fashionista. Nikiwa naye game over. Ah,
you make me better. You are my heart navigator. Yeah, yeah, yeah.
siku wangi za wengi. Sako ndogo mambo ya mbogi sipendi. Gumzo na Mungu mambo ya urogi ndo sipendi. Malkia wa mamoto kakalisi. Been around for a long while kakamisi. Kaka empire tell me nani kama sisi. Kamna tani nyinyi ndiyo next wafishi. Undisputed soldier. Mushindana na watu wandevu na matoja. Solo lolo nyinyi ni masteams na wachocha. Tukifika bank mina ball na kafunga kama JJ Yokocha. I thought I told you I'm a star. Papa hawezi zinguliwa na madaga. Melanin popping Cadbury with the bars. My pepper zina ni cheki zina shout hallelujah. Oh my god. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu vigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu vigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki. Mikiki mikiki minafanya vitu fiti. Mshahara. Same level na Madon, dada kakamala. Bring beef, I take a big bite, no wahala. Cause ain't nobody badder in the whole sub-Sahara. Hell yeah, mine mwonyesha kivumbi. His killer die experience haifunzwi. Nimetoka ghetto mali youth. Akitoko, akichocho, akizoza na badilisho kichungi. Na makarao wanapenda chai. Boya kona currency ndo mine weza vibe. Fuko deep na mali peke mine weza die. Bila wave ya kurai sidhani wata survive. Wengi wata drown, wengi wata clown. Wengi wata frown wakisema na wadharau. Wengi wata rudi mashinani out of town. Bado wengi wata bow na wanivalishe frown. Uno. Mikiki mikiki. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, minafanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, minafanya vitu fiti. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, minafanya vitu bigi. Mikiki mikiki, mikiki mikiki, mikiki mikiki, minafanya vitu fiti.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Gente, checking the gear, shaking the bam bam, packing the jang jang. Come and just official radar, seeing what I'm doing. Do pick it up, knock it over. Yet on the ganja, tea in the Fanta, to nakata in the Rasta, man a gangster. Some man won't take a call, goes to check a quick call. Me and the taka sent the ponda, need to take a care. Man, no ya ko bita shinda adi more sick. Nakama posin vita man,
I don't fight chicks.
Na rapping is a footer, your career race. Na beer chuta juta cook the beef
at your own risk.
In the Lambo tana Subaru can't race it. Big ego koko jambo, let's face it. Long hand kabo lingwa, I can't take it. Nina swali, hey amigo, can I kick it?
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Bad vibes, I'm allergic too.
Ah, ulioko kana bado jomo kabuda. So unakula tumo kuka ukito ushuhuda. Unajifanya wemi religious na unaroo ya Judas. Una betray my ninjas juu ya salasa buda. Roundi tumenona kapa kaza buchari. Na sura kama tiange hapa kuna forgery. Checky checky mime clean up nice. Oh, shingo maji maji see that eyes.
Mondem, mondem. Niko base na magaldem. Galdem, tuna blaze, tuna bondem. Bondem, bad vibes wanna kill them. Kill them, yeah. Mindo kimping wa easy pink. Mana fresh thing na siko flexing. You got the juice na siko blending. Nime stand up lakini bado nina blend in.
Data umeizima, kela zote utanituna. Inzi nipi na kidona, oi oi, uniwache tabani. Anafu. unavolinua mina data akileta na kamata ule utamu wa bata kiuno wanavo kikata unavolinua mina data akileta na kamata ule utamu wa bata kiuno wanavo kikata. Nifinyange niponde mipoyoyo. Hebu chilinge uipinde ipirindishe toko nikande. Mfa maji nimemzamia na mbeba kama mtoto. Shamba langu nilopalilia mazao leo kama ndoto. Na indara body body sijali kodi. Na mpawazimu etina yangu mashoti. Unahisi baridi minita kupaka koti. Basa matembezi nikupandishe kwa boti. Kama data umeizima kela zote utanichuna. Izi nifina kidona oyoi. Uniwache tabani. Anavolinua mina data akileta na kamata ule utamu wa bata kiuno wanavo kikata. Anavolinua mina data akileta na kamata ule utamu wa bata kiuno wanavo kikata.
Tunaishi kwa nguvu za jaa. Mara moja moja tukishinda njaa hatuwazi. Tuta make tutanga. Level flani tunazichanga chapa. Wakati tunazama kama kawa. Sisi ndo madoni soma chawa. Hatuna weekend, si tuna kill vibe. Hiyo ni Monday mpaka Sunday. Rembo nao hawakai mbali. Wamesarenda juu ya hili vibe. Shots na bia haziko mbali. Weta leta mambo yawe safi.
Cheki wanavyo
kata.
Kata,
kata. Tunatupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Tunatupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Welcome to the matter, hakuna matata. Panapo majaliwa tukipita mutafata. We had the champs in the league, we run this in real. Our things are too big. Atuko solo, babes wako nasi wametu follow. Sitaka soro, mide ya mapopo mpaka tomorrow. We need the one for the party. One more than make me feel nice. Na ukitaka mini and then nawe. I'm the king who divides. Kata, 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 kata. Tunatupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Tunatupa mawe, tunatumia, tunamwaga mahela. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu. Hatuna kazi mbovu.
Shango, moyo wangu kwa kechambo ndo ananifanya na waza. Shozi langu wapichazo, limege ukatangazo, sisemi kanyamaza. Saya menifika gambani ya napuputika gambani ya inaumia. Sina pakushika jamani. Sijitamani sangia. Mapenzi gololi nimedema. Ndofu kibori sina jema. Na mengila nashindwa kusema. Mwenzake sifichi zilipenya. Hata siridhiki nikihema. Japo siyo chanda chema. Ni umenikoroga.
Koroga, koroga.
menikoroga. Shabana Naeze kama bandi Naziba nyufa ila yeye ndo analeta panya Na mwingine na misi na misi Na utaga na mkisi wenda ndiyo yeye Ananiumiza wenda ndiyo yeye Bari yangu nyambizi wenda ndiyo yeye Naeni Julia Wenda diyo Zigololi nimedema Ndofu kibori sina jema Na mengila na shindwa kusema Mwenzake sifichi zilipenya Hata siridhiki nikihema Japo siyo chanda chema
Piga mboka Manze kukufata swezi choka Usinichole tu ya kusota Naona unajidai Unaona misikai Unaona sultan misifai Kiasi nimesota sina ganji Lakini mitajiri wa mapenzi Sina pesa ole polo stina Lakini mami nitakupikia Sina pesa ya kahawa po java Lakini kosewe tutakula Sponsor na tesa Lakini afiki Akikuja na pesa unakujia miti Akipiga simu unasema I'm busy Akiulizuko wapi unasema ina meeting Meeting Wapi? Meeting Meeting Okwonkwo
Kihatu check Atanywa la check
Tujili waze, tujili waze, waze Dimples, unavyo smile, napata wazimu. So are you ready to mingle? Tafadhali nasubiri jibu. Niambie unachopenda kufanyie. Wali mchuzi kupikie. Kitandani kuandalie. Maneno matamu ni kuambie. Tucheze calypso, weni wangu, my disco. Tucheze calypso, weni wangu, you're my disco. Naweza, oh, baby, naweza. Kini panta jaribu naweza, oh, oh baby naweza. Kini panta jisifu naweza. Nitapata mapigo naweza. Endapo utani mwaga naweza. Nitapata mateso naweza. Endapo utani acha. I feel a slave in your heart. Say yes to free my soul. Some grace in my heart. Baby, please don't say no. Nafsi, nafsi, nafsi yangu inakutambua. Moyo, moyo, moyo wangu umekuchagua. Oh baby, take me home. Tafadhali usiseme no. Baby, take me home. Tafadhali usiseme no.
Niambie unachopenda kufanyie. Wali mchuzi kupikie. Kitandani kuandalie. Maneno matamu ni kuambie. Tucheze kalipso, wendi wangu, madisco. Tucheze kalipso, wendi wangu, you're my disco.
Naweza,
oh, baby,
naweza.
Kinipa ntajaribu.
Naweza,
oh, oh, baby,
naweza.
Kinipa ntajisifu.
Naweza,
nitapata mapigo.
Naweza,
endapo utanimwaga.
Naweza,
nitapata mateso.
Naweza,
endapo utaniacha.
Download DJ Lighter mixes on www.djlighter.co.ke.
Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesi mo.
It's a TK2 production.
Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesi mo. Ashika penti, bend it low. Give me that, kilo toka bucha. Jigo jigo that, chovea ufucha. Deme eat it twice, mama chuka chuka. Gala toki gala,
when you was so tagging.
Gala toki gala, youngster they can't give yet. Gala toki gala,
mwaga majini wa.
Gala toki gala, toki gala, toki gala. Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesi mo. Ashika penti, bend it low. Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesi mo. Ashika penti, bend it low.
Asema DJ amechizisha na waita wamekamatana. Wale wamechizi, cheche zinatokotana. Rege na mamotibana, juma kata kata nyama. Babu amesizi, ameanza tukanana. Ki-design, cheche meo cheche mame migain. Ki-design,
cheche meo cheche mame migain.
Na watoto amana, East and Africa, Italy and Ghana. Jordan, America, Kingston, Savannah. Fashion imefanya kama Dos Gabbana. Mwaya tungi bana. Na watoto amana, East and Africa, Italy and Ghana. Jordan, America, Kingston, Savannah. Fashion imefanya kama Dos Gabbana. Mwaya tungi bana.
Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesi mo. Ashika penti, bend it low. Ashika benchi, bend it low. Kama imenti, bend it low. Shemegi penti, kesi mo.
Overdose, amepiga hiyo liko flash. Overdose, akawasha akigode zika overload, zako zimeshika. Overdose, ikishika, zikishika, eh. Overdose, amepiga hiyo liko flash. Overdose, akawasha akigode zika overload, zako zimeshika. Overdose, mina penda tu ma baby. Niite party, mina kuja na malele. Tunawasha, tunaparty everyday, eh. Give me a call, ita pull up na madre. Kupati na manatiso kiwashe. Whiskey na nguwai combination ya mabrade. Teki maboy wana sorora magyalem. Bring a bigger tune mi ya kale ghetto anthem. Mali safi minadai. Yone kezani nisha zare madani. Nizame Titanic pasu waka Red Sea. Unauliza sanga pigida ni 420. Zikishika zikishika eh. Overdose amepiga hiyo lika flash. Overdose akawasha akigode eh. Zika overload zako zimeshika. Overdose zikishika zikishika eh. Overdose amepiga hiyo liko flash. Overdose akawasha kikode eh. Zika overload zako zimeshika. Overdose down down wanna die all the time now. Me na mind is a rock the time now. We know it's no time hey. Make a thing high now. Money in a wallet hey. Make a dick girl now. Every girl I follow it. In a me car me a stash a bag of weed. Man must smoke marijuana medication. In a me mind me feel sweet sensation. Thing after thing in a me ganja session. We need the body school we the ganja nation. Legal at the plant cause we own a ganja mission. Walk the time now. Eat the food well. Ziki shika ziki shika eh.
Overdose,
manga
rudisha kwao
asikufanye ukunywe changa
rudisha kwao
niko na mwingine bure kabisa kupika hajui bure kabisa hata nyumba ni chafu hawezi fagia
bure kabisa
kila saa kwa simu na mauda kuya
bure kabisa
bure pia chumbani stylo ni moja tu wacha sasa nilewe nimechoka tu
lewa tu
muhudumu vikombe vyangu muhudumu vikombe vyangu bibi yangu
monoko monoko tu
tabia zake
monoko monoko tu
bado sija bacha ndaoa si yule ametoboa mapua si yule yojifanyanga kujua si yule yuko riko ungua yule ataridhika na maua nikimpa tu kichwa unaniua vajora toboa ndio mahari nitatoa hizo pembe nyoa kauta ngoa
ngoa
au gangi bati yopenda soap anajua mahit kwa flop madeni kwa shop isirani kwa plot na bwana za watu ndio maana tuko batu
Vikombe vyangu Muhudumu Vikombe vyangu Bibi yangu
Monoko Monoko tu
Tabia zake
Monoko Monoko tu
Download DJ Lighter mix is on www.djlighter.co.ke
DJ Lighter
Weekendi, weekendi, weekendi
Losi,
losi, losi. Yeah. Chicken inchi truly, Toki City baby. Tukate. Hey babe, leo mimi dosi.
Tumafia basi tukazike hizo noti.
Check your mail, I've sent some copy.
OMG, kumbe you not joking.
Weekendi na be, weekendi na mdosi.
Weekendi na be, weekendi na mdose.
Weekendi na be, weekendi na mdosi.
Weekendi na be, weekendi na mdose.
Kwa mishuga tulipenda na miwani Saini diani tumedunga tumiwani Zareni zanyani tukikula nazi Wengi hawajui pesa husiki wakwani Si bahati lakini weni wanani You got the juice so bari atakosa chai Dance on me mami leo ni kupati Besha dena shiona nikora wogati Niko mae
Niko maji
Wapi gari
Nataka farasi
Are you for real bebe?
Ni bebe basi
Acha kwanza tukatike tukiasi Bebe leo mimdosi
Tumafea basi tukazike hizo noti
Check your mail up send some copy
OMG kumbe you not joking
Weekendi na be Weekendi na mdosi
Weekendi na be Weekendi na mdose
Weekendi na be Weekendi na mdosi
Weekendi na be Weekendi na mdose
Tukate
Tukate Tukate
Shorty juu ya short Dush to a liver Round one ni brother na safisha Two for you juu ya penye tumifika Three inishike juu ya four tukikatika Five and six DJ akicheza hits Seven, eight bado tuko juu ya beat Nine and ten bana sina hata speech Twende te bendera haina grip Niko mae
Niko maji
Wapi gari
Nataka farasi
Are you for real bebe?
Ni bebe basi
Acha kwanza tukatike tukiasi Bebe, leo mimdosi
Tumafea basi tukazike hizo noti
Check your mail up, send some copy
OMG, kumbe you not joking
Weekendi na be, weekendi na mdosi
Weekendi na be, weekendi na mdosi
Weekendi na be, weekendi na mdosi
Mama leo tuna
Waka 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 waka
Ndani wamevalia tera Utana wamepeba tako rangi kama ile ya vera Kumbu kumbu kechula changu vera Kani toroka tena Hapa ndani mazikusa wamejonga utadani sinema Kama unanjaro za kihomo Umama mingi na usoro Vibe safi tunataka pali Tumekuja kuwa shanare
Waka 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 wa
Kwanza niko high to my steam za mabomu. Piga short shots, nitoe lock. Hata pia magali bana bring here. Nyama kiugali manga shikilia. Waka waka, kame waka. Labda nile majibana kame kata. Atujeski akabagazi. Chancho atukipoize mabazi.
Party after party, mabale makale. Party after party, mabale makale. Joe chill na si. Hakuna kitu hapa tuna force. Hakuna kitu hapa tuna force. Hakuna kitu hapa tuna force.
Y'all body good, wine. And I'm my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl body good, wine. And I'm my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine.
If you're happy and you know it, and you really wanna show it. If you're sexy and you know it, clap your hands. If you're ready and you know it, and your body wants to show it. If you're sexy and you know it, clap your hand.
Just wind up your waist, girl. Uno wine, uno wine up your waist, girl. My girl, just wind up your waist, girl. Uno wine up your waist, girl. Girl body good, wine. And I'm my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl body good, wine. And I'm my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Kick it up in a the place, girl. Roll it up in a the place, I'm a she place, girl. Hey, your body been no fearless, girl. Me love it when you wine and pushing on me waist, girl. Hey, can't offer them a fearless, girl. Wine so good in a the place, man, I feel risk, girl. See me? Bad girl in a the place. Me love where you been up in a place and mash up the place, girl. Body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl, body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should, wine. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine.
Hebu katika, mama. Hebu cheza, hebu katika, mama. Hebu katika, mama. Hebu cheza, hebu katika, mama. Hebu katika, mama. Hebu cheza, hebu katika, mama. Hebu katika, mama. Hebu cheza, hebu katika, mama.
Girl body good, wine. And I'm my fault, your body good, wine. When your waistline like you should. Uno wine, uno wine, uno wine, uno wine, uno wine. Girl body good, wine. And I'm my fault your body good, wine. When your waistline like you should, wine, 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 wine.
DJ Lighter.
Pido vino orino gomara mame jotem. Ayaya. Siji kwenye shimo penzi letu lizame nta blame. Thank for the likes and kusubambo zijali kwetu 001. Oh na na na. Kibi ya kiweze gan. Niko ready niko baby kibigi kwa jiran. Na kukwenu Marekani kuna mabisho. Mana kila mwana dada na nichekea. Hope they don't understand they never know. Wasije wakakirewa tunachongea. Baby girl live under your mean Africa. Jiremeje jida inakatalika. Ukiwona masai kuruka ruka. Usishangae soya. Maba ya kimombo mtoto weni chombo. Bingiri bingiri jikunje kama kamongo. Ulifungue fundo nilifungue fumbo. Fabu kiti mabu mumbu koleza midundo. Nyundo. Chora jina langu jimi.
Chora.
Hebu dandike moyoni.
Chora.
Tena ukamishe na gundi.
Chora.
Kuzikunyo tendo toni.
Chora.
Chora jina langu jimi.
Chora.
Hebu dandike moyoni.
Chora.
Tena ukamishe na gundi.
Chora.
Kuzikunyo tendo toni. Aya.
Niko pwani, ndio mwana penzi limefua dafu. Busumia moja kwa lips na shavu. Mapenzi menipiga KO, but it's okay, it's okay. Junasikia raha tu, na kufeel bile wow ni feel, I say. the chemistry ni real na siyo the same. Ata after hizi do makiki na fame. Jo mapenzi yangu kwako bado game game. Is to ghost na mahaba ni ya 01. Femi 1 diyo mena kuna another one. Abadan forest itakusari. White dress kandia bitch tukimare. No kipiga magoti nitasema I do. Pale caption, insta, story my boo. Hini one love, baby yakuna kuna mapart 2. Jina yako nimechora kwa roho kitaji.
Na langu jimi chora. Hebu jandike moyoni chore na ukamishe na gundi chora.
Ndiyo haja butia madema boys zote wa come through. Pigia wasee wa show wa kuje club. Unasika lesa manze wa pande machatu. Ikifika time wa show wa vae viatu. Nishere utadhani Johnny Christmas. Ganji ni zetu wakuna well wishers. Kaukunyite imanze please keep a distance. Tunakula raha mbaka wanasema Jesus. Junishere ramu stare. Hakuna kubleki ni kupatiga the. Junishere ramu stare. Na juni weekend ipiga nduru wase
Sili weekendi happy
Ramstare.
Tukichoka tu blacky
Ramstare.
Repeat, repeat, hey
Ramstare.
City weekendi
Ramstare.
Na tunakula happy
Ramstare.
Tukichoka tu blacky
Ramstare.
Repeat, repeat, hey
Ramstare. Mbako wanakata waba. Wako wengi wengi tena wamebeba haga. Daisy kwa nyingi na zingine tunamwaga. Tuna enjoy weekendi, pesa tunaspendi. Mageso wakali wakali wale sweet kama candy. Hey, mina benda wakipendi. Say, nasichoki kuwa grindy. Maisha kufurai kile wiki kiwa endi. Oya washuwe wana, wambie kama jana. Kiwanja kile kile weekendi tunakutana. Ni unasi tunafanya, na kuja hadi nyanya. Kama kuja piga doba, kikando kikusanya. Yeah, hivyo ndivyo
siufanya. Junishere, ramu stare. Hakuna kubleki ni kupatiga the. Junishere, ramu stare. Na juni weekendi piga nduru wase
Sili weekendi kula happy
Ramstare.
Tukichoka tu blacky
Ramstare.
Repeat, repeat,
hey
Ramstare.
Sini weekendi
Ramstare.
Na tunakula happy
Hear this.
Mi chasa kukumbe.